It's Bizarro on the beats.
DJ Beats.
Exclusive Blaze
Beats
production. Ready.
Ring J. No one down in a manga yavi. Because I want to go on to beautiful to us.
Banga pulani josapo usafu ni naleka ni kale kurumidwa na mafu ni pushinga mafairo basiti na mpangu nyabwela kalira makasu papewa ule melelo ulipe jirasa leo ruso itiesa koma ifuna kama josapo kalicho jiru isakulanga ule mozo ndame na chita kopuino wona monga ni mangwala ulo minachimwe murungu wapasame na mafuna funa doti ulikale wate ya monga mbuna nazale ya fote ya pambali tulebu kuda na chiviri monga ni mchengu kamanga chikuile osa chirekerera manga pe watu wasa irekerera
Matu sufuna kungala umo ya pemba pemba mune Lega chipane na weo serenza ye Ahi Matu sufuna kungala beka mabomo Tia uka kuseni haso Haso Pasa ule Watu ufuna mudiere lena Kwa kude mamusha Chusa po jimezo wana Joy leta If you wanna drink Haso. And dress
download and share.